hawri non ko waɗa ton no woodi e hawrinde gon wiyete ɗumani promédiation kamɓe noddi hawrinde ɓe gii to min gara min potta e himɓe Mali ngam oɗon andi ko wonno waɗa dow azawa hakkunde fulɓe e pelli Mali ngam mum rawani min potti e pelli ɓen ɗo filla masalaji ko wonno waɗa nder azawa ko min jeeyi toon min ngaɗi talkuru ko himɓe fuu jarɗi ke jii himɓe jooɗo jam ɗum yaha yeeso na ko hikka on gii konoji ɗin fuɗɗi kasen ɗo ngam mum noon e himɓe ɗum promédiation noddi men bamako min dara noon min gatta talkale jooɗo jam ɗo yaago yeeso min giida e maɓɓe tawte ɗo ñamay na nokku gon min dara noon min gatta azawa heɓa jam filo fukki ko warta nder azawa to ɗo filla ko waɗi har agay agay lalle fulɓe barama attaque agay on barowo fulɓe ɓen hana himɓe groupe diɗi kamɓe gaɗi ɗum himɓe gacca e MSA kamɓe bari fulɓe agay hana fuu ko gañaku noon ko woni hakkunde meeɗe e maɓɓe mais min nani laamo ɗon laamu yenana a ngam fulɓe jeehi piyi kan waɗi ko kamɓe ɗum ɓe gari ɓe pi ɗum haala no hana waɗego laamu hana waɗego se ni talkama warama fuu se a juruminaymo fuu a hana anka giya a ngam talkamo yehi fi kan waɗi ko kamɓe ɗum ɓe piya fi sibirillahi piwoɓe a gayi himɓe gacca e MSA no mawɗo MSA on fajuni hannde a tawamo nder sire ñamay ɗo nder hôtel gom ɗo woni donc se wiɗi ko himɓe noon ko laamu kan waddiɓe hana goɗɗo waddiɓe ɓo laamu waddiɓe fa ɓe balla laamu dow haraka sécurité on